shan milyan qof oo Soomaaliya tiro ka badan 400,000 dadka waddanka ma haystaan cunno ku filan marka loo eego warbixin cusub oo maanta soo baxday kana hadlaysa xaaladda cunno yarida ee dalka ka jirta. Warbixinta waxay leedahay 300,000 carruurta da'doodu ka yartahay 5 sano ma helaan nafaqo wanaagsan, tiradaas oo loo geeyay in ka badan 5,000 carruur ah, kuwaasoo u nugul dhinacyada siyaasadda iskaa soo horjeeda. Warbixinta ayaa muujinaysa kororka tirada dadka la daalan dhacaya xaaladda sugnaan la'aanta cunno yarida ka jirta Soomaaliya. Warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan kana jawaabaan dhibaatooyinka ay la daalan dhacayaan dadka Soomaaliyeed ee la xiriira dhanka cunno yarida. Sida uu maanta magaalada Muqdisho ka sheegay xariiryaha arrimaha bini'aadamnimada u qaabilsan qaramada midoobaa Peter Dekelerek, xaaladda cunnada iyo nafaqada waxaa saameyn aan wanaagsan leh ku yeeshan qiyaastii dad tiro dhan 1.5 milyan oo dadka gudaha ku barakacay ah ee ku nool xerooyinka barakacayaasha, kuwaasoo iyagana u nugul cudurrada faafa iyo xadgudubyo kaga yimaada dhinacyo kale. Xariiryaha arrimaha bini'aadamnimada u qaabilsan qaramada Peter Dekelerek ayaa soo hadal qaaday xaaladda nusmaliyuhu qaxootiga Soomaalida ku nool xerada dhadhaab ee dalka Kenya.
You probably are aware there is a tripartite process that's led by UNHCR on the international community side, and that includes high-level discussions between Somalia and Kenya in terms of the return movement. That's one thing, and that is very particularly in hand.
Waxaad la socotaan inuu jiro hannaan saddexad geesooda oo ay hormuud ka yihiin UNHCR iyo bulshada caalamka, oo ay ku jiraanna wadahadallo heerkoodu sareeyey u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya, kaasoo ku aadana dhaqdhaqaaqadii dib u soo laabashada qaxootiga. Taasi waa hal arrin. Midda kale, waxaad ogtihiin in mas-uuliyiinta Jubbaland waxay 29 Agoost joojiyeen dhaqdhaqaaqyada dadka dib u soo laabanaya, markaa tanina waxay ahayd mid diiradda lagu saarayay arrinkani oo labada dowladood iyo UNHCR ba ka wada hadleen haddii dib loo taariikhayn doono dib u celinta iyo wejiga sida uu noqon doono.
Xeer cusub ee maanta soo saartay qaramada midoobaa ayaa ku soo beegmaysa iyadoo weli meel aysan u dhicin xaaladda dadka qaxootiga Soomaalida nusmaliyuhu gaaraya ku nool xerooyinka dhadhaab ee gudaha dalka Kenya. Cabdulqaadir Maxamed Abdulle, VOA, Muqdisho.